Mama umani yabahaye nanana ya cyane bene data urugendo rw'abana b'Imana baragenda ariko ntibananirwe bafite mama umani yabahaye mu rugendo yewe sinzananirwa ibya maso yanjye atarareba ibya matwi yanjye atariyumva sinzananirwa keretse nimbibona sinzatsindwa Yesu yaratsinze ku rugamba niho rutwigisha yaratsinze umanzi mu butayu uyu munsi
gukura icyaha mu nkambi imigani yo gutsinda rimwe na rimwe abantu bumva ububasha bw'Imana ariko kubera impamvu iyi cyangwa iriya bagatinya kuyizera bakibaza uko bizagenda nibareka imyitwarire yabo ya kera bakibaza niba koko Imana ifite ububasha buhagije bwo kubareberera. Abantu benshi bashatse gutera intambwe yo kwemera no kwizigira Imana basanze ko nta na rimwe Imana yabatengushye. Nubwo igihe kimwe bayihemukiye ingero nk'izi zirazwi. Petero yagize umwete cyane mu bikorwa mu itorero mu myaka ya mbere ibiri amaze kuba umukristo. Ariko kandi igihe ingorane zatangiriye kugaragara mu bagize itorero atangira kwigumira imuhira. Ntabwo Petero yakomeje kugayara igihe kirekire abantu bumvise ko yari mu rugo batangira kujya bamuha imirimo ku cyumweru. Atangira gukora iminsi irindwi mu cyumweru akishima atekereza amafaranga yari kuba aye bwite. Yesu yavanywe mu bitekerezo kubera kwiruka inyuma y'ubukire. Nyuma yo kubaho imyaka ibiri adakandagira mu rusengero, Petero yagiye kuri umwe mu bayobozi b'itorero ngo amugire inama. Avuga ko atari afite amafaranga ahagije ngo yohereze abana mu ishuri. Akavuga ko ibihe bimwe yakoreye abantu ariko bananirwa kumwishyura nk'uko bari barabimusezeranije. Nubwo yakoraga iminsi irindwi mu cyumweru yaronkaga make ya munsi ya kera. Abayobozi bamubwiye ko yari yaribagiwe Matayo ibice 6:33. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Petero aja mu rugo ngo abitekerezeho kandi mu minsi mike yiyemeza kugaruka mu rusengero kuko ibyo yari yakoze ko ari amafuti gushyira agaciro kenshi ku mafaranga. Ntiyashobora ahari kuba umuntu w'ubutunzi bwinshi ariko yashobora kwizera Imana ngo imuhe we n'umuryango we ibyo bakeneye uko bukeye. Ubu rero yari umuntu ufite ibyishimo. Umuntu uwo ari we wese ashobora kuba umukristo. Imyaka umuntu amaze ntiyabuza nyirayo kwakira Kristo. Nta nubwo imyitwarire y'ubuzima bwe bwa kera yamubuza naho yaba yari mibi ite. Madarina abereye gutangwaho urugero. Madarina yari atuye hafi ya Kigali kandi yari n'umugore wari uzi ibyo kuragura. Abantu bashoboraga kumuzaho bashaka ko abafasha mu ngorane zabo hanyuma agakora ibyangombwa by'umurimo we. Afite imyaka 50, Madalena yumvise inkuru nziza ya Yesu Kristo, hanyuma yiyemeza kumukurikira, arabatizwa areka kuragura. Abakristo bo mu itorero rye ntibabyemera ko yafashe iyo ntambwe nshya, bohereza umuntu rwihishwa ngo amugerageze. Madalena yanga gusubira ku byo kuragura, agumya kwizera shebuja mushya, kugeza ku munsi yapfiriyeho imyaka mike nyuma yaho. Nubwo yari yatangiye kujya mu rusengero, Patrice yari afite ingeso yo kunywa. Ntacyo byari bivuze by'amafaranga, uko yanganaga kose yajyanaga mu rugo, yose yashyiraga vuba, agasiga inzu mw'ubusa. Abana bashonje, umugore abababaye, n'abo mu rugo bambaye nabi. Patrice umutima we uramushinja ko kunywa byari bibi, abibona ko kunywa byababazaga abantu be no guca intege itorero. Amenya ko yari akeneye guhinduka, yizera Kristo ngo amufashe areke kunywa. Ajya mu rusengero atanga ubuhamya ko Imana yamuhaye umugisha kandi ikamufasha. Amafaranga kera yaguraga inzoga, ubu ayakoresha agurira abantu be imyambaro n'ibyo kurya. Patrice afitanye amahoro n'Imana, kandi aya mahoro mashya ubu araganje mu rugo rwa Patrice. Kuva kera kose biremerwa bikomeye ko kurongora abagore bava mu moko amwe bitera umwaku, bikabazanira abagabo babo n'abana ibyago. Mu gihe kirekire abakristu bakomeje gushyigikira uko kwemera kudafite ubuhamya. Rimwe abasore b'abakristu batatu biyemeza gusuzugura uwo mucyo ngo bakurikire Yesu no kumwizera we wenyine. Buri umwe arongora umugore uturutse mu bwoko butera umwaku nk'uko abantu bemeraga. Imiryango yabo n'abaturanyi ndetse no mu bagize itorero babona ko ari ishyano koko, bemera ko abo barongoranye bari kugira ibyago nko gupfa kw'abana babo bakivuka, gukubitwa n'inkuba n'andi makuba yandi kubera kurongora abagore bazana umwaku. Uko byabaye nuko abagore bose batatu basamye mu mwaka umwe, bose babyara abana bazima koko, banakura neza cyane. Abagabo babo barahirwa mu mirimo yabo. Ibi byatumye abakristu bashidikanya batinyuka kwemera ko nta mwaka uterwa n'abagore baturutse mu moko amwe. Stanislas na Perpetua baratashye bavuye mu rugendo rurerure, basanga amahwa yashyizwe imbere y'umuryango wabo. Ako kanya bahita bamenya ko hari umuntu wabavumye. Kubera ko batinyaga umuvumo, ntabwo binjiye mu nzu ntoya y'ibyatsi yo gutekamo yari iruhande rw'inini, hafi kumara ibyumweru bitatu. Hanyuma basuwe n'abavugabutumwa bari hamwe bateraga abantu inkunga ngo kwizera kwabo bagushyire muri Kristo no kuramya hamwe n'itorero. Igihe babonye ko Stanislas na Perpetua bari bameze, bababwiye ko Imana yari ifite ububasha buruta umuvumo wari wo wose. Basenga kandi baririmba cyane, abavugabutumwa bakuraho ya mahwa binjira mu nzu, bakomeza gusenga, kuririmba no gusoma Bibiliya. Bene urugo barishimye koko, ku buryo bije binginze cyane abavuga butumwa ngo bagumaho babafungurire. Abigisha basubiye iwabo bahimbaza Imana yabashoboje kubwiriza mu buryo bufite imbaraga. Enoki yavugwaga nabi kwa ari umusinzi, yagiriraga nabi umugore we kandi akabaho mu bukene. Bitinze umugore we aramuta, hanyuma Enoki amara imyaka irenze itanu aba wenyine. Umunsi umwe ku cyumweru mu gitondo, Enoki yarimo asana igisenge, umubwirizabutumwa ateranya abantu hafi yaho atangira kwigisha. Enoki yakomeje gukora umurimo we ku gisenge, ariko ntiyashobora kwihanganira kutumva ubutumwa. Imbuto z'ubwami zikomeye zinjiye cyane mu mutima wa Enoki. Nyuma y'iyo nyigisho, Enoki yaramanutse ava hejuru y'inzu avugana n'umubwirizabutumwa. Amubwirizabutumwa amwereka ukuntu yashobora kuba umuntu mushya muri Kristo, hanyuma Enoki aremera. Ubu ngubu Enoki abana n'umugore we n'abana bafite ibyishimo kubera guhinduka bamubonamo. Imana yahaye umugisha umwete akoresha ngo yite ku mirima ye n'inkazi. Abantu bo ku musozi atuyeho basanze ari byo kumwubaha kubera guhinduka mu buzima bwe. Enoki aragenda akigisha, akanafasha gutangira amatorero mashya. Yifuza ko buri muntu yamenya ububasha bw'Imana, ko ishobora guhindura umuntu wari umusinzi kandi ugira nabi. Yifuza ko buri muntu yamenya amahoro n'ibyiringiro yasanze muri Yesu. Ntabwo Imana isezeranya ko buri wese uyemera atazongera na rimwe kugira ingorane. Ntabwo isezeranya ko buri wese uyemera azahera ko aba umuntu w'umukire cyane. Soma Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 12. Ntabwo isezeranya ko buri rugo ruyizera ruzahera ko ruronka imigisha yo kugira abana bakomeye kandi bafite ubuzima bwiza. Ariko isezeranya ko izaha abana bayo ubutware bwo guhangana n'ibibaho byose. Isezeranya kubaha ubushobozi bwo gutsinda icyaha, kandi isezeranya ko itazabasiga cyangwa ngo ibibagirwe. Isezeranya gutanga amahoro ya buri munsi no kubona ko ibyo bakeneye bitabura. Isezeranya ko abayizera itazabahemukira na rimwe, kandi bazagira ibyishimo n'amahoro. Imana nihimbazwe n'abantu bayo kubera imbaraga zayo zitangaje no kuba mu buzima bwabo.
Na 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 cha ne 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 da ta uru je na rwa bana bimana para je na ariko nibana nibwe afiti mama umani yabahaye. Na 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 cha ne 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 da ta uru je na rwa bana bimana para je na ariko nibana nibwe fiti mama umani yabahaye. Murugendo jewe sinzananirwa, iby'amaso yanjye atarareba, iby'amatwi yanjye atariyumva, sinzananirwa keretse nimbibona.